dajimsafi.com.
Shebiki nanda.
Oh.
Bado utakwenda tena, napiga mishe mishe zangu.